tmtmusicmedia.com.
Katolewa tumbo, wati sikuku Ndote na waka nazima kama umeba ruku Kamu wacha mama kaenda kudanga Kamu wacha wana kaenda kudanga Kamu wacha mama kaenda kudanga Kamu wacha wana kaenda kudanga Uye sudi mwa mchuzi afa ya takuru magia Analeta makusi kuwa tuwana mdandia Kwani soto azuri lakile wanafanya njia
Mutu anakati kui lakile wanafanya
njia Sida toka tumboni kwa mama Jua likitoka sida paka likizama
Oh, na yeye nadanga Na fosi mkwanja Halifo kuwa kuwa bwana Anaga mbambamba Uone vikuku kiunone anadebela shanga Ananga ushaba Kamu wacha mama kaenda kudanga Kamu wacha bwana kaenda kudanga Kamu wacha mama kaenda kudanga Kamu wacha mwana kaenda kudanga
What's this the way? Kuna pigi ya biti kama zombie What's this the way? What's this the way?
How do you eat?
Squeeze this beat, just be quaggy. 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 Squeeze this beat, just be quaggy.
Shee! Bandi, bandi.
It's not that you
are! Say that we talk, that's not beauty.
Choka wa shida mazi
Anakubari sana Wase
Kumalanga debe nyubani
Watoto wa Chaka mogu
Sadari baba die
Ofsa Ofsa macho
Wedi
Izonga
Kwavo
Bedi bagala kamshensi
Amusha toto kibure
Matos, Musa chewa sio
Nikama mabosu wanafuzi kuna kitambi
Download kupitia tmtmusicmedia.com.